Wakumbumende watoto ambao wamedeti wamefariki dunia, ambao walifariki dunia, tunawapenda. Sisi kama wapendwa wenu tunawapenda.
Yeah.
R.I.P. man.
Tuzi umekua alive, tukipiga story buda tuki hang around, yeah. Ukimshow vile umepanga hizo plans, man, za kusaka money. Sai umedadi, umeniacha lonely. Na uliza why, uko wapi buda man, mbona hupo mui? Unaenda wapi man, mbona huongei? Mbona sauti yako we utake tuyesikie? Mbona macho yako we utake ya tuone? Mbona umekubalia kifo kikushinde? Dia, kumbuka umeacha watu nyuma. Unao hivi sasa wataitwa mayatima. Kifo chako kimewacha wengi kwa huruma. Kukuona ukiwekwa mchangani ina uma. Umeacha taaluma, siamini umeenda. Lala pema musalimu maulana. Yeah. Taonana tena badae. Yeah. Man, I'm struggling. Yeah. My heart is broken.
Niko broken. Niko lonely.
Kiwa mzima, tulikupenda. Yote kwa sababu ya mazuri ulitenda. Zapo umeenda, bado twakupenda. Duniani si nyumbani, tutakufuata. Tutaonana tena siku ikifika. Tushi tena pamoja kwa malaika. Darling, lala pema kwa amani. Siamini unaenda kaburini. Hey bwana kifo, mbona uko hivo? Una huruma, weni evil. Kwa sababu yako wengi wanataabika. Umemeza wengi sana, mbona hujashiba? Pole mayatima, pole sana pia wazane. Shida kama hizi zimejaa duniani. Lifwa sindo sibi, sindo sibi sana vane. Hatuna budi kukubali siku ikifika, yeah.
Ikifika tabidi umekubali to.
Man, I'm struggling.
Yeah.
My heart is broken.
Niko broken. Niko lonely. Man, I'm struggling. Lala pema.
Man, go up.
Go up. Yeah. Na kumiss maza. My heart is broken. Man, I'm struggling.
I'm struggling to cope up with the stress on maza. Go up, man.
My heart is broken.
Moyo wangu umevunjika, torn into pieces, maze darling, mbona ulinidi? Uko wapi? Jo, umeenda wapi? Mbona dunia ana sikuoni tena?
My heart is broken.
Yeah.
Kumbuka umeacha watu nyuma. Kukuona ukiwekwa mchangani ina uma. Sasa wataitwa mayatima. Lala pema musalimu maulana.